Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Inspiring lives with God's Word. Radio Pulpit, 657 AM.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Radio Pulpit, 657 AM. True, authentic Christian radio.
Forever and ever. Amen. Ya ushonjalo lam. Umam Nomusa Dlomo here ufishara ke ivuka Africa phambi kwakhe ulwazi M uthi singayapi hey mfundisi seba kulindele la unjani mfundisi
kusiyami ngiphilile njani nina sesibahle ngiphilile sesiwami mina ngiphila mina ngajabula njani.
Hayi nathi siphilile kakhulu. Asikaxoxi nokuxoxa kodwa sengibona i-message la. Uyasiphuma kubani kukhala imambo.
Akalale yena ukhala imambo uthini namhlanje?
Uthi siyabonga Nkosazana ukusilethela inceku kaNkuluNkulu uPastor Mavuso. Ngimlethile Khalimamba ngithi mina lokhu nithi vela ubuya nini ubuyile.
Kosiyam.
Amen.
Uzange washo Khalimamba namhlanje sizawukhuluma ukukhona umehluko azawuzwa.
Mhm. Mhm.
Yeah.
Mfundisi ngicela ubabingelele emakhaya.
Ngiyabingelela abalaleli bonke abalaleli Nkosi yami nami bese ngibakhumbulile abalaleli be-Radio Pulpit. Ngiyababingelela egameni leNkosi sengibuyile ngizwa nami nginokujabula sizoqhuba indaba yethu. Nawe msakazi ngiyakubingelela egameni leNkosi.
Amen, amen. Ya ihora lokugcina ke leli bazalwane njoba ke ngiye ngathi ithi ngidlale kancane etafuleni indaba yethu kodwa kusiyona into entsha indaba ukuthi siye sakhuluma ngayo mfundisa ngithi and then kwaba ukuthi asiqedile ngoba siye sakhuluma kakhulu nge-tithe so today sathi asiqhubeke sikhulume ngeoffering ngoba ngesinye isikhathi abantu banokuthi bangakwazi ukuhlukanisa between itithe neoffering ukuya ngezwi likaNkuluNkulu hayi ukuya ngeyethu understanding kodwa ukuya ngezwi likaNkuluNkulu so njengoba singena kuleli hora lokugcina ngingasho nje ukuthi isikhathi ke sokuthi sifunde and then sikhule in giving and naku kingdom stewardship so umfundisi Mavuso uyena ke ozosifundisa kabanzi bazalwane ngale ndaba ye offering ngicela ke lingasuki iphondo lakho umfundisi asigijimele ngalane sithathe elincane ikhefu bese siyabuya ke siya unpacka le ndaba.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique, and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
Bringing the gospel to you. Radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Advertiser ibusiness lakho ku Radio Pulpit ube semgangathweni. I Radio Pulpit iyi brand ethenjwe kakhulu eminyakeni edlula amashumi amane futhi inabalaleli abadlula u 400,000. Sesinama package amahle kakhulu kanye nezindawo eziningi zoku advertiser ukuze ibusiness lakho likhule. Uma ufuna uku advertiser thinta uSanet ku 012-334-1254 noma uthumele i-email usanet@radiopulpit.co.za. Futhi ungathumela i-SMS ethi advertise ku 37871. I-SMS ikhokhelwa imali ejwayelekile.
Sibuyile ke si kanye nomfundisi uMavuso ya siqhubeka ke ngendaba ye tithe kanye ne offering. Mhlambe mfundisi kulabo asibakhumbuze ne si refresh like their minds ukuthi konje sayigcina kuphi le ndaba and then manje sizoyithatha kuphi siqhubeke ngayo.
Yes. Sayigcina lapha balaleli bamabahle emakhaya sigcina sikhuluma nge-tithe ukuthi okweshumi manje akusakhishwa sesikhipha umnikelo and then sawuthinta kancane umnikelo lethi ngoba isikhathi esincane kakhulu ngoba isikhathi ngaleyo langa saba sifushane ngabona ukuthi eyi ayizwakalanga kahle kubalaleli. Uma ngicabanga sayithinta lapha ya ku-Second Corinthians chapter 9 sanqala verse 6 lapha kuthiwa khona-ke sathi nje 6-7 noma wayithatha ku 6 ukuthi uverse 6 ugcine ku verse 12 lapha ku chapter 9 Second Corinthians. Kodwa lapho nje uma usaqala ikhuluma ukuthi kufanele ukhiphe kungabi ngokucindezelwa, ukhipha nje kahle ngokukhululeka kwakho, ungacindezelwa njengokweshumi ngoba i-tithe iyacindezela ithi khipha le 10%. Awukhiphi ngaphansi, awukhiphi ngaphezulu, kodwa ukhipha nje 10%. So-ke sase sesiyaveza-ke manje ukuthi umnikelo ukhishwa kanjani ke wona awucindezeli, ukhipha ngokuthanda kwakho. Manje ngithi asiqhubeke-ke from lapho-ke nokuthi ngoba abanye banenkinga. Sinazo iy'ngcebo ezizisebenzi zikaNkulunkulu sesibahle okufanele ukuthi zisizwe ngabazalwane. Kodwa into esasiyilwa la yokuthi uma bekhumale kokweshumi kuba yinto okuthiwa inikezwa umfundisi, okuwukuthi-ke nayo lo mnikelo akusuke ukuthi specifically yinto okufuneka ukuthi igcine nje ngokondla umfundisi, kodwa-ke yondla abampofu ney'sebenzi zikaNkulunkulu. Ngingake-ke namhla-ke ngiyithathe kuye u-First Corinthians chapter 9 ngoba kuqala saba ku-First Corinthians chapter 9 futhi nakhona saqala ku-6. Manje-ke la ku-First Corinthians chapter 9 sizoqala-ke futhi ku-verse 1 siqhubele nayo. Uma ungakhona ekhaya, mina ngizothanje ama-shot, uma ungakhona ekhaya uyithathe uze ugcine ku-verse 18 uzothola-ke lapha ukuthi-ke lapha uthi uPawuli phela laba abelusa umhlambi badla kuwo umhlambi njengoba phela nababheka ithempeli babedle ethempelini. So-ke nabalusa umhlambi badla kuwo umhlambi. So-ke la kushoni iy'sebenzi zikaNkulunkulu zizonke akusinto ebheke kumnikazi wesonto, ngoba into esihluphayo kakhulu amasonto abanabanikazi bawo. Bese-ke labanikazi-ke bamasonto bazi ukuthi umnikelo wonke noma kweshumi konke kuza kubo, right? Okweshumi sekwakhishwa ngumnikelo. Uyaphi lo mnikelo? Ngoba nako kweshumi nje sesibahle ngachaza ukuthi hhayi kwakuya kumfundisi ngachaza ukuthi kwakuhamba kanjani, sesendlule kukho singachithekalelwa isikhathi. Umnikelo-ke manje, umnikelo sine five-fourth ministry laphaya encwadini yabasefesi chapter 4 uverse 11. Iy'sebenzi zikaNkulunkulu zibaliwe lapha, abaprofetha, abelusa, abafundisa, abavangela, konke kubaliwe lapho. Labo iy'sebenzi zikaNkulunkulu okufanele ukuthi mayeba zinganayo imali kungebona abantu abasebenzayo, basebenzise wona lo mnikelo bonke, hhayi kube nendoda ethile. Ngoba into esihluphile la kufe kube nomfundisi, akunamprofethi, akunamvangeli, akunamshumayeli, akunamelusi yena ungamele konke ngoba ungumnikazi wesonto yena yedwa bese le mali kufike ize kuye yonke nanoma imali enayo konke kufakwa lapha kuye kanti akusinjalo le mali isiza lezisebenzi iphinde isize ekuthengi singakha ngayo indlu yokukhonzela hhayi ngokweshumi wayekha ngokweshumi sonecala ngoba okweshumi akwenziwa umsebenzi ngawuchaza kodwa abafunayo sibuyele emuva bangangitholela ngedwa separate nikwazi ukubachazela so ke iphinde le bese phinde yondla abampofu futhi uma ngingathatha nje mhlampe kafutshane sibuke encwadini yezaga izaga chapter 19 verse 17 likhuluma ngokuthi ukhipha lokhu okweshumi hhayi okweshumi umnikelo unikeze abampofu sibasiza ngakho lo mnikelo abampofu kuthiwa ngokwenza njalo seboleka uJehova ngokuthi sinikele ababampofu and then ke ubese yasibuyisela ke uNkulunkulu sekuphindiwe uma siboleka laba sipha laba bampofu naku 28 futhi encwadi nezaga ufunda iverse 27 noma ungaqhubeka nje nayo kufuthi iphinde ikhulunywa ukuthi asiphe abampofu ngoba masibapha kufana nokuthi seboleka uJehova uma siboleka uJehova ke yena uza kubuyisa sekuphindiwe lokuthi siyamboleka uJehova yingoba ume wako wapha umpofu uNkulunkulu uyakubuyisela sekuphindiwe yingako uma unika umpofu kuthi uyamboleka uJehova ngoba uza kubuyisa futhi kodwa ke idinga ukukholwa leyo abanganaki ukukholwa abakhona ukuyenza ngendlela efanele kodwa ke uma ukholwa uzowenza njengoba izwi lisho uma siqhubeka ke sesibahle ngoba ngicabanga ukuthi kuhle lokuthi babe namavesi sesibahle abazalwane bonke uma siqhubeka ake sihlole lapha ekhini uma umuntu engakhiphi lo mnikelo angawukhiphi ngabe unalo icala na yes unalo kodwa umuntu ongakhiphi umnikelo sesibahle ingabe impela angalahlwa esikogweni na yes angalahlwa sesibahle angazi noma una umbuzo lapho before ngiqhubeke ngibafunde ethi ngisho ngani lokho
Ayi cha qhubeka mfundisi silalele sithatha ama notes la mhm
Ngiyashishisa nje sesibahle kodwa ngenzela namhlobo uvulela abalaleli ukuza amanye ama verses zowakhotha uma sebebuza Uma singala lapha sesibahle ku Matthew 25 siqale verse lika 31 Sithola ngilapha ethi manje ongakhiphi angalahla nokulahla uma engakhiphi umnikelo La kuverse 31 kukhulunywa amagama ukuthi kuyawuba khona isikhathi lapho uJesu eyawubuthela khona abangcwele bakhe ebesethathake kwabanye athi ngangilambile nangondla ngisejele nangihambela abanye lezinto ey'ningi ezinhle ezenziwe kwabanye abantu abaphilayo emhlabeni ayibale zonke lezinto boqala ukufunda kuverse 31 uziyogcina ku-46 uzoyithola le ndaba lengikhuluma ngayo olright babuze labantu konje sakusiza wena ulambile sakondla wawukuphi athi kujesu loke nakwenza kulaba abancinyane nani kwenza right siyendlulale sesibahle masiya kuverse 41 ebese ethi uqoqa abanye futhi uthi kubo Ya ngangilambile mina ndzange ningifike. Ngase sibedlela aningihambelanga. Abane nokunyokuningi okuronga bakwenza. Kodwa kuyinto ephathalana nani nosizo ukuthi akasizwanga. Manje bese bayabuza laba sesibahle. Wawukuphi ngoba thina zange sikubone. Into abangisesibahle ake ngifundeke lena vele straight leyo ukuthi umuntu angalahla. Verse 41. Khona iya ukuthi kwabangakwesokhohlo gedani kimi mina baqalekisiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezindilosi zakhe ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla ngangomile aningicuzisanga ngani mfokazi aningenisanga ngihambaze aningembathisanga ngigula ngisetilongweni aningihambanga khona bayakuphendula nabo bathi Nkosi sakubonanini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhambeze baze noma ugula noma usetilongweni singakukhonzanga na khona iyawukubaphendula ithi ngiqinisile ngithi kini lokhu eningakwenzanga kwaba komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakini lapho bayawukumuka baye ekujeziswini okuphakade kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade uyayizwa sesibahle
ngiyayizwa
bayanaso manje wayebanahle abazange basize okufanele basize abazange benzokuhle kokufanele bakwenze kubo okushuthi abantu abangayikhandli ngokusiza okufanele basize bayehogweni abantu abanganikeli umuntu elambile banganiki ukudla bayesihogweni abantu bembona umuntu eswele imali esokona bangamniki imali bayesihogweni hhayi okweshumi umnikelo sikhuluma ngemali la engabalwa ukuthi malini leyo esuka kuwe ngaphakathi uma unikela kakhulu uzothola kakhulu lapha ku-First Corinthians chapter 9 lasafunda khona ku-Second Corinthians chapter 9 iyachaza ukuthi onikela kakhulu futhi naye uphinde aphiwe kakhulu manje-ke le nto le ayishuthi-ke kufanele ukuthi wena ngoba umnikelo kuyinto ekhululekile esuka ngaphakathi enhliziyweni bese uyayiduduza ngokuthi cha noma nganikelanga akusuki kimi enhliziyweni ngoba kungasuki kimi enhliziyweni ke ngeyinikele kusho ukuthi kanginacala unalo nansi incwadi sesiyifundile okusho ukuthi umnikelo sesibahle uyafuneka hhayi okweshumi kodwa umnikelo yiyo le nto okokwakhiwa ngayo-ke nezindlu zokukhonzela ozokwakha indlu yokukhonzela ngokweshumi unecala yesihogweni ngoba ngichaza ukuthi okweshumi kwachithwa ngoba kwakucindezela namhlanje sesifuleka uma umuntu ukuthi umuntu ayinikise yena esihogweni ngokungafuni ukunikela ayinikise yena esihogweni ngokuthi akafuni ukunikelwa angacindezelwa muntu injalo sesibahle angifunde sesibahle ukuthi ngande kakhulu abalaleli mhlawumbe bangafoni ababuze amavesi maningi uma sengibona isikhathi esiye sigcineni sesibahle ngizawakhotha amavesi nawo amaningi ngibanikeze bahambe bayoyifundela la mavesi emakhaya babone ukuthi umnikelo ubalulekile uyafuneka aniyingeko ezinganamali ziyasizwa hhayi indaba yokuba nenkosi yesonto enikeza okweshumi kube ngumnikazi wesonto uloku uyathiwa nje imali yonke ifakwa kuye uhamba ngey'moto ey'nkulu nomzomhle abanye bahluphekile ayisebenzi kanjani indaba yomnikelo injalo sesibahle angazi noma ungaphefumula kube khona okushoyo na
ngizwe la ukhuluma indaba yokuthi uma unganikeli unecala wathi yebo unecala so i apply futhi na ku kweshumi nakhona unecala uma ungakhiphi kweshumi ngoba why ngibuza ngifaka nale yeshumi nokuthi sikhuluma nge offering today ngithi offering ukhipha yes ukhipha ngendlela wena okhona ngayo akusindaba yokuthi kumele ukhiphe u 10% mhlambe womholo wakho or whatever amount oyenzayo lana ukhipha if ufuna ukhipha u 20 rand and ingale ndlela ongakhona ngayo ukhipha u 20 rand angithi so now uthi uma ungakhiphi umnikelo unecala so no 10% monga ungamkhiphi unecala
yima angithi 10% leyo i-tithe leyo ne
iya
sikhulumile ukuthi i-tithe yayikhishwa kanjani Deuteronomy chapter 14 saqala uma uqala ku-verse 22 Western Ireland ngoba ithotikiswa kanjani sakhuluma ngayo Galatia chapter Hebrew chapter 7 uma sifunda ibhesi ka 18 ngoma uqala ku 5 yezo kukhulunywa ngeshumi lapho uthi uma ufake 18 bese kuthiwa kuchithiwe uma ufunda ke incwadi Galatia chapter 3 verse 10 bese kuthiwa ke bonke abomsebenzi womthetho baphakise isiqalekiso ngoba phela uma ungafunda ka verse 5 kuthiwa laba bebethatha babethatha ngokomthetho okufuthi ke manje abemsebenzi womthetho baphakise isiqalekiso now in nowadays so ke manje ke osathi uyakhipha ke lokhu okweshumi manje unecala lokuya esihogweni ngoba okweshumi manje akusasebenzi kusebenza umnikelo kuphela okhipha nje okweshumi unecala ngoba he can afford ukukhipha okweshumi now ngoba uma ethula ukukhipha okweshumi ufuna sithethi ukukhipha ngaliphi ibhesi akusakhishwa okweshumi manje akukho nedwa umpostoli owake wakhipha okweshumi angangitshela umzali wanti ngubani umpostoli owakondliwa ngokweshumi noma wakuthatha okweshumi why ngesikhathi sabapostoli okweshumi kwavele sekuchithiwe vele and kwahamba up to now angeke kuphinde kubuye ngoba yinto yomthetho la sikhuluma ngomnikelo la umuntu ozoba necala ngokungenzi okwenziwa manje umnikelo ke wona from that time kwavele wenziwa up to now wasala wona wodwa kwachithwa kweshumi ngingako ngale kule ncwadi abayithandayo umandla lami ithi niyangiphanga ngokweshumi nangemnikelo kwakubili kwase kuyachithwa ke loko kweshumi ngoba kwakunomthetho and kwakhishwa once a year not twice a year once a year not monthly ngoba benza once a year kwasala umnikelo umnikelo lo into esihle yingokho nje angingakhulumi kakhulu ngiqale ngiyizwa ukuthi uyayizwa lento engisho ukuthi okweshumi kwachithwa ozothi uyakhipha manje okweshumi uphansi kwesiqalekiso manje ukhisha umnikelo ngesihlo kuphela
okay so in other words i-tithing ayisekho relevant in the new yes. testament into beyenziwa ku the old testament
very good
so meaning ukuthi if kwamanje mawukhipha uthi ukhipha i-tithe ngokweshumi kusho ukuthi uwenza manje okungasavumelani nezwi likaNkulunkulu
very good so izicala nesono ngoba manje sesibahle ngabe isaqala ngathi kufanana nencwadi ka Numeri chapter 19 ngoqala bese wamyeshe na wonke kuthiwa lapho kwakugade sesibahle kuthi ma umkefelwe ahlanjulwe ngesithole esibovu sithathwe lo mlotha sishiswe sonke sithathwe umlotha kuhlanjululwa abantu alomlotha lo mpriest wayenza lokho kwakungumuntu osuke ngekho ethendeni lomngcwabo funa kuqhamuka umpriest nje okade engekho lapho obusengiyohlambulula abantu okwenzayo lokho namhla ngoba kusekhona abenzayo indaba zeyinhlambululo sebanecala ngoba maya kumaHebheru manje kuthiwa sesihlanjululwe ngoJesu ofekwakanye uyabona le into yeshumi ihamba naloko kanye namasabatha njengoba abagcina isabatha manje bayesihogweni ngoba uJesu uyasho umpostoli Paul ngabe uyakhuluma uthi engathi ngimhluphekele ngeze encwadini yamaGalatiya ngisagcina iy'nsuku neminyaka nezinyanga kanti angithi le nto besebachithwa ukuthi ayisenziwa yachithwa ayisenziwa so okweshumi kuhamba naleyo mthetho leyo osathi uyakhipha okweshumi manje uphansi komthetho umthetho Galatia chapter 3 verse 10 bonke abawenzayo baphansi kwesiqalekiso
Hey, mina ngiyakuzwa mfundisi. Njoba usho ukuthi asizwe lapha emakhaya ukuthi bayayizwa lendaba ngendlela engiyizwa ngayo o mhlawumbe nabo bayizwa ngenye indlela. So angithi lana siyafundisana and then siyasizana ukuthi ekugcineni kosuku kube ukuthi sihamba ngendlela ekaNkuluNkulu konke sikwenza ngokwendlela kaNkuluNkulu so kunezinye izinto ukuthi yebo sithola imfundiso but mozothi ubuka izwi kahlehle uthi hayi cha lento ngizwile hayi ngathi ayihambisana nalento le okuwukuthi iBhayibheli liyayisho ingakho ligcizelele iBhayibheli ukuthi nanoma kuwukuthi umfundisi uyamuzwa uya preacher but nawe zifundele izwi and then ubuke ukuthi ngabe lento ayifundisayo iqiniso yini so nawe njengoba ukhuluma kwamanje ngiyabonga ukuthi usiphe ama scriptures okuwukuthi singa refera kuona if umuntu nombuzo athi hayi cha angizwa kahle lento umfundisi ayikhulumayo now ama scriptures umfundisi abeze kuwo lokho akushoyo kwamanje okay kunemibuzo la embalwa sizoyibuka ithi sithi nje ukuthatha kancane ikhefu neingcingo zivuliwe bazalwane ku 0123341322 uma kukhona ongaka understand njoba esho umfundisi ukuthi lesi sikhathi samanje akusona isikhathi se 10% akusona isikhathi se tithe isikhathi se offering meaning ukuthi akumele ukuthi uma usenkonzweni uthole ngathi uyaforsiwa ukuthi keepa lo 10% is a must kumele uyikhiphe ngoba nali izwi lisho kanje and umfundisi futhi uthi if uyambuza umfundisi ukuthi mfundisi mina kunenye i revelation esengiyitholile ukuthi hayi cha akumele ngikhiphe okushuma kumele ngikhiphe i offering and then umfundisi bese athi wena ukuzwe kuphi lokho nawe ithi mfundisi ngiphe i scripture esishoyo ukuthi kumele ngikhiphe okweshume njoba siphila manje esikhathini se esikhathini se New Testament 0123341322 zivuliwe incengo asithi nje ukuthatha elincane ikhefu uma ulokudlala lomhlabelelo une voice note othanda ukuyithumela ithumele uma uthanda ukutexta nakhona nga texta ungathumela kuyona le number WhatsApp 0826572729 ungathumela nange SMS ku 37871 ungaphinda uthumele nange Telegram ku the same number yaga WhatsApp.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DStv 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Agafuni ngathi uJehova usibiyele andile kamajola iya sihamba naye la siqhubeka sixoxa indaba ye offering angazi bazalwane ukuthi lapha ekhaya mhlambe kukhona ongathanda ukubuza othanda ukuphawula njoba sixoxa le ndaba kanye nomfundisi uMavuso isikhathi ke sithi 15 before 5 o'clock sithe asikunikeza isikhathi ukuthi ke ubuze kakhulukazi uma mhlambe kuleya lesasikhathi esindlule awukwazanga ukuthi ke ungene and then ubuze isikhathi sisese khona okay mfundisi sinombuzo oqala lana ne
okay
uthi greetings I have a question uthi what about the bonus for umfundisi uthi is it compulsory na
yeah
mm
ibonus yomfundisi
ehe
oh laba lamasonto lawa ukuthi umfundisi bamkwelekela imali bamnike ibonus
yep
no that one is just a gift uma bethanda bona ukuthi umfundisi wethu manje siyabe simnike ibonus siyamthanda siyamusa siyamupha kungabi forced ukuthi futhi bamupha ngoba yena njengomfundisi lo abakwenza ngumfundisi abakwenze nakwabanye bangakwenzi kumfundisi kuphela ukuthi bakhombise ngathi umfundisi uyi owner yaleli sonto kuyafuka ke vele ke msakazi wami umhle ukuthi abantu ngibelela inqondweni yabo ukuthi vele lendoda ukuthiwa umfundisi sikumnyazi wesonto ngoba vele yona sikumnyazi wesonto. What is wrong? Akekho kunabe ngumnikazi webandla. UJesu kuphela onebandla siyizisebenzi zonke. Kodwa manje le ndaba yokusukuleka kwamasonto sesibahle ekuseni bengikhuluma ngaloko lapha ku-Radio Mkhondo le ndaba le yebandla. Likhona ibandla likaJesu lamasonto adide imiqondo yabantu. Sekwazi ukuthi kunendoda nje yona yodwa ehlonishwayo ngoba ubona nje kungenzi ibonus yalo mfundisi kuphela kodwa khona abanye la ngoba bona bahluphekile abanikezwa bonus. Which is wrong. Ilungile ibonus yomfundisi kodwa phela bayithole bonke ibonus.
Ehhe ngoba sikuna ama-asha la kukhona ama laba abanye babiza bo elder you know ukuthi mhlambe bahamba nomfundisi laba hamba khona. Yazi ngikuzwa kahle mina mfundisi. Ngikuzwa kahle. Okay, sithathe ucingo ohambile uzobuya futhi. Iyazi ivuliwe incingo 0123341322. Kunomunye futhi umbuzo la uthi ungu anonymous. Before siya kuye asiye la elayinini. Sawubona Dumela.
Sibahle kunjani?
Ngiyaphila baba wena unjani?
Ujesu inkosi uyabusa. Mfundisi wami kunjani?
Ngiphilile kunjani wena inceku yenkosi?
Ujesu inkosi uyabusa mfundisi wami. Mfundisi wami ngizoqala ukufundelela iBhayibheli le verse oshoyo ukuthi listophe kwakhanselwa ezeshumi ngalo ngoba mina ivesi engilaziyo mfundisi. Likhuza ukuthi asingathi asinganikeli kwezeshumi sibe sona likhuza isono ukuthi kunabantu emabandleni okuthi bakhonza ngemali yabo abakhonzi uNkulunkulu baziwa ngemali yabo nabafundisi abahlonipha ngemali yabo hayi ngezenzo zabo manje ucela umfundele lelo lishoyo mfundisi ngoba mina ngihlangana bezanga nanga nalo elishoyo ukuthi ezeshumi zikhanseliwe.
Yabo. Kana kanjeke
Okay, uzobamba or uzolalela line nini? Baba. Okay, uzolalela ku radio. Okay, siyabonga baba. All right. Okay, mfundisi. Oh.
Ngikuthazeke. Yini ngathi khona ukuphazamisa?
Hayi cha, bengi drop line yakhe.
Okay, sesibahle.
Mm.
Lento ngingakhuluma ngayo angenze kathiwa nje ukuthi ay understand kahle ngoba yona isike ichaze kahle lapha kuma Hebrew chapter 7 mawufunda iverse ka 18 uzwa kuthiwa umthetho uchithiwe umthetho okweshumi lochithiwe uma uqala ku verse 7 uqale bese kuno ku chapter 7 verse 5 uhambe naye umlaleli wami akahambe naye azagcine ku 18 azoza ukuthi umthetho uchithiwe yonke lemisebenzi yemthetho ichithiwe kukhulunywa ngokweshumi lapho and uma yena enokuthi okweshumi kusafanele ukukhishwe ufanele ukuthi asibhekelele ibhesi yena ke self lokuthi okweshumi makukhishwa kukhishwa kanjani manje ngoba kumlaleli ngicela ukumtshela ngumkhokheli futhi iscripture lele sasifunda uDeuteronomy chapter 14 verse 22 ukuthi okweshumi kukhishwa kanjani mayethi yena ke kusakhishwa namanje alethi scripture ke sokuthi umKristu ke ukukhipha kanjani ngoba ngichazile ukuthi inhlambululo zazenziwa kanjani kodwa manje sekuhlandululwa kanjani nifunde ivesi ukuma Hebrew kusezenziwa kanjani naye ke uma esithatha okweshumi ngale ekuletha ngapha kufuna veza ivesi lokuthi kulethwa kanjani ngoba kusemthethweni so okweshumi lapha ku-18 kuyachazwa kuthiwa kuchithiwe ngenxa yobuthakathaka nongasizi kwakho loko komthetho umthetho wandokhulunywa ngawo lapho ngokweshumi ngize ngasho ngathi khona nowamasabatha kukhona nowenhlambululo konke imithetho nje beyi ning lapha khulunywa ngomthetho okweshumi yiwo lokuchithwa ngokuthathaka nokungasizi kwawo kanti usesibahle
and bazalwane mhlambe ningayi bangayithatha ngendlela ukuthi sithi akusakhishwa abazalwane abangasakhiphi lutho mina ukukuzwa kwami nokuunderstanda kwami mfundisi ukuthi akusakhishwa lo 10%. Kodwa ukukhishwa kwemali kuyakhishwa ngoba inkonzo vele iyayidinga imali.
Yes.
Ukuthi irane. But yes. Offering not a tithe. And I'm thinking ukuthi mhlambe ukuze abantu bangabi confused. Akungasabi ukuthi uma kuzonikelwa kuhlukaniswe i tithe le i offering le. Kuba ukuthi siya offera sisonke siyibandla.
Yes. Good.
Okay.
And on top of that, SSBI, Amanda ba understand ukuthi okweshumi kwangasiyi imali, okweshumi kwakuyitshalo nemfuyo oyifuyile okweshumi, hayi imali. That's why kuthiwa wawuhamba ukuthi ufike lapho unendawo ayikhethile uJehova ngoba yayiyinye. Ufike lapho ubese sowuthenga le mayikude uyathengisa le zinto uthatha imali isumbathe ngesandla ufike lapho uthenge lezi zinto ezifunekayo ngoba ifuneka once a year lezi zinto bese sowuyahlaba uyadla kuphekwe kudliwe wena nomlevi nabantu abakho kuleya ndawo kwakunomthetho ukwenziwa kanjani so now asisa noma ungazi ukuthi uyaphika oshumi umuntu ugibha imali akusiye eshumi lento uyadlala wena and abakhona izuki bayishumi kukhona umuntu otihola 100 rand akhiphe 40 rand athi ngokweshumi mamanga nawo okweshumi 10% befuna khiphe 10 rand ithela lo muntu and mayeyikhipha le 10 rand in our time unecala futhi ngoba okweshumi sekwachithwa akathi yena ngikhiphe umnikelo ngokuthanda kwami ngokuva kwenhliziyo yami hhayi okweshumi kwachithwa Hebrew chapter 7 kundu verse 18 kodwa qala ku 5 uzoyindwa kahle ngoba sekushiwo lapho kube kwakukhona ukuphelela ngalo uKristu lobuya kwakunike kudingeka omunye uKristu kuthiwa ngalezi kodwa kwadingeka omunye ngoba kwakunike kuphelela kulobuya okwehlumi
okay kuphelela asilalele nangubonga inkosi uthumelela ivoice note
good
Molo sisibahle.
Molo
mfundisi mavuso lapho e-studio.
Amen.
Sibonga kanje kakhulu ukuthi uNkulunkulu azivusela abantu abazokwazi ukuthi bebuye sibandla kolayini ngoba abantu abasakubona ukukholwa ngenxa yezinto eziningi ezenziwayo abantu bekwenzela inkanuko zabo noma inzuzo yabo. Kodwa ke angivele ngigcizelele kule ngicela nje ukufakaza kule umfundisi ayithintayo ukuthi okweshumi kwakade kucindezela and kwakade kuphoqa ngoba ngicabanga ukuthi okunye engifisa nje ukuveza kakhulu kulabo abathi bayaqhubeka bayakhipha ukuthi bona bakhipha kanjani ngoba izimo ofunda uDeuteronomy chapter 14 uverse 22 lithi uyakunikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho lokho kuvela insimini iminyaka ngeminyaka ngifuna nje ukuthi sibambe lokuthi umnyaka ngonyaka sifike kanjani ekutheni ukukhishwe inyanga nenyanga laba bakhipha inyanga nenyanga bakuthatha apho ukuthi ufuna ukukhishwa inyanga nenyanga ngoba ivesi lisivezela ukuthi okweshumi kwakukhishwa kanye ngonyaka sibuyeke siqhubeke sesibahle lithi u23 ukudle phambi kaJehova uNkulunkulu wakho alisho ukuthi ukuthatha ukuse kumfundisi wakho kufika kanjani okweshumi kumfundisi na ngoba la ivesi lisivezela ukuthi udliwe nguwe phambi kaJehova uNkulunkulu wakho mawuqhubeka nawo le ncwadi sisibahle wehla naye iyakuvezela ukuthi uma ngabe kuyimali uyenze njani ngoba abantu sebekhuluma ngendaba ukuthi uma ngabe izithelo zethu noma lazivuna khona kusemalini lithi uma ngabe kuyimali uyisoka ngesandla sakho bese uyothenga nantoni na umphefumulo wakho ethandayo izibala ngisho uphuzo olinamandla utshwala imbala my question is umuntu ophuzayo noma umuntu ophuzayo angangena yini na embusweni wezulu ngoba lethi izwi kaNkulunkulu izivezela ngokusobala ukuthi idakwa neifebe neiphingi nehlobongi angeke bobone umbuso wezulu so ke uyayibona ukuthi uzifika la khona ichithwa khona nje mangabesho ngale uJesu mayekhuluma ngakho ethi ngenxa obuthakathaka bawo lomthetho ngiyawuchitha Amen. Ngiyabonga kakhulu sisibahle. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyacabanga ukuthi ngoba abanye baphinde bekusebenzise kulokhu okweyintandane. Izwi likaNkulunkulu makhuluma ngokunikelela izintandane, likhuluma ngomnikelo wesihle, hayi umnikelo wokweshumi kwakungathathwa kokweshumi. Amen. Ngiyabonga kakhulu sisibahle.
Kubonga thina, kubonga thina. mfundisi bonge inkosi hayi ukushilo kwagcwala impela sanibonani sisibahle nomfundisi thought ayivuli impumelelo yakho oh itight okay sanibona sisibahle nomfundisi itight ayivuli impumelelo yakho I think is a question mfundisi ne
yes
okay
yes.
And then kunenye futhi lana anonymous uthi ucela ukubuza ama pensioners ayakhipha okweshumi kule 2320 na yini 2320 mfundisi
Amanzi ukukhuluma ngani mhlawumbe ukutshela isahluko mhlawumbe ivesi nesahluko yini angazi kuyiphi incwadi
Oh okay oh bengicabanga ukuthi mhlawumbe uya understand ukuthi yini 2020 okay angazi ukuthi siswabekele next week la ma question because ngibona la sisalelwe only 2 minutes and then kune voice note la engicela ukuthi silalele
Okay bese nalele voice note so sawabekele next week sesibahle
Yeah. Ngoba ama le bhaliwe siyakhona ukuthi si yeah, ayifani ne voice note. Okay, asilalele live voice note. Ayidlali le voice note. I don't know why. Okay, tingibone ngala. Khali mambo, i voice note yakho ayidlali.
Ngiyelela.
Oh, nanku.
Manje umfundisi Mavuso ube lady. Ngokuba kusukusela khona le kubapostoli ukuthi manje kufike namhlanje namhlanje sikhuluma nje. Akuzanga kwaba khona umfundisi noma umvangeli nomprofeta ozosho ukuthi ningakhiphi izishuma. Uyabona ke. Le nto le manje idukisise ngoba sikhuluma namhlanje kuphuma ama-envelope. Nomfundisi ujwayele ukuthi ebandleni ake kukhitshwe izivelope. Uma ungakhiphi imvilopho uzolalela umfundisi Mavuso ungakhiphi imvilopho noma ungakhiphi izishume umfundisi akakwazi wena uyabona akakwazi umfundisi noma uvele lenkinga umfundisi uyakutshela kahle ukuthi wena angikwazi wena uyokhipha umnikelo lapha kufuna ube sencwadini kamfundisi yilokuduka lokusesinako thina sikujwayele futhi lokuduka lokuthi Kungcwadini kamfundisi lo ungawukhulula izimbuzinyana nje izimbuzi nenkomo unencwadi ngaphandle kwalabo manje bakhule basebenzisa ama laptop basebenzisa ama computer uba lapha ku computer kamfundisi uma umfundisi njengoba ngishilo uba lapha encwadini enxa unencwadi umfundisi unencwadi oyothatha ibhuku le lati kodwa wena uwe mali betora wena Oh mina ngwamba mina ara angukume ngwamba lana ukukume lana umfume ngwamba nitibe ngwamba leyo uyabona kosazana manje into lesatshwa kakhulu abantu leyo into lesatshwa kakhulu yokuthi manje abantu bafuna abantu bangene encwadi zika mfundisi hey kuningi sophinde sikhuluma na umfundisi levikeli pheli levikeli zayo
ehe Hey, siyabonga, siyabonga, siyabonga Khalimambo. Mfundisi. Yebo. Asivale njengenombolo yakho, bakuthola kanjani mongekho la emoyeni?
Yes, 0799008048. Ake ngiyiphinde buthi. 0799008048. Ungakuhle kakhulu uma bangithinta. Wazi ukukhuluma private baza wazi ukuchazeleka kahle ngibonga kakhulu sinothe lembuzo ke le inazi impendulo zakhona sesishaya isikhathi le ebagcine bebuza yona sesinyabonga sesibahle uNkulunkulu abe nawe angicine nonke emakhaya amen
amen siyabonga nathi mfundisi until sihlangana futhi evikeni elizayo god bless you
thank you sesibahle
amen amen
amen
All right uPastor Rayle Khodi uyeza uzohlala nawe njengoba sekashayile o5 o'clock ngiyabonga ukuthi ube ngumngani ngiyabonga ukuthi ube ngumsizi asikhumbuleni bazalwane ukuthi igiving is worship and it opens doors mina ngithi it opens doors but most importantly it aligns our hearts nobani nonkolonkolo angenzeka nje
tshe tshebo ya gago maemong a yona ka go ikwala ka jo radio pulpit rena le mengwa ga ya go feta masome nnete re le moyeng ibile rena le batheletsi ba potego ba go feta dikiti tshe magolo a mane re fetoga le mehla le mabaka rena le ditirelo tsa go fapana fapana tshe di tla thusang go kwala ka jo go ya gago go humana dintlha ka botlalo letsetsa sanet go lefela tepedi taro taro nne tepedi hlano nne goba o romele email go sanet@radiopulpit.co.za o ka romela le lentshule advertise ka sms go taro shupa robedi shupa te 37871 ditifisho tsa setlwaedi di a shumishwa
Sala umamele umhlobo wakho wemihlangemihla. Fumana i-app yethu kwi-App Store okanye kwi-Play Store. Kungenjalo, qhagamshelana nathi kuradiopulpit.co.za.
Thola inkuthazo yakho nokuphakanyisa kanye nokuqiniswa imihla namalanga ekhasini lethu le-Facebook. Hlanganyela nomphakathi we-Radio Pulpit ku-Facebook.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.